sabías si estabas en el asilo right there. I got your space in my arms, and now you should be right there. And I don't care if you're far, and I don't care if you're near. Oh, but you know when you go, you know I'm gonna be right there. Tuwacha utani uwe mzuri, baby.
Uwe mzuri,
mana ulivyo.
Uwe mzuri,
baby.
Uwe mzuri,
look at you.
Beautiful,
you're so cute.
Beautiful,
you're beautiful.
Beautiful,
beautiful,
beautiful.
So beautiful. To be honest, kuna mtu ananinyima confidence. Yeah, when I get chance, nitajaribu kumweleza how I feel, yeah. Anjeli, nakupenda, nakukunda. Sarange, I love you, nukuenda mwe. Maybe I'm not your type, but you deserve to me. Anjeli, najoni guse hapa. Kuna kitu kinarunda raka iko. Mimweza kuna mashaka. Hali sijawahi kuipata before. Enjoy, joni guse hapa. Kuna kitu kinarunda raka iko. Mimweza kuna mashaka. Hali sijawahi kuipata before. Anjeli,
Anjelina, Anjeli,
Anjeli,
feeling and it's getting to my heart, eh, body body shocking, yeah, yeah. Isha chamwili, now it's eating on my soul, eh, somebody badada, yeah. Ndofagio, she brings soap in my head. She's got keys down to my bread. And you suka new ake. Yeah, Cindy, oh, she deserves to be my bride. She looks so fine in my bed. My confession here I say, yeah, Angelina,
Angelina, Angelina, Angelina.
Oh, Angelina,
sabati na shindo tafuta thamani ya X. Akia nani you so cute and sex. Na kupenda kasito kuja kupenda tena. Na ukije kunitupa ntajitupa mbele ya text. Wake up in the morning, see you texty. Johnny ntakukuta bila dress. Kilevi changu naona pia kwenye kleti. Na jimiminia nasikia kuwa flesh. I'm so clean but I can get nasty if you want me to. Pole pole mama tuende na 1-2. Kauli fundo nyegoni, hizi ni new school. Zidisha sukari, weka na chumvi kiduchu. Ma wona fit kila angle. Kifaa webi thaa bila nembo. Sezi danganya wala intayona pepo. Na kuona ndotoni baby girl, you're my angel.
Angelina, Angelina.